for the girl them. Been on you.
Kwanza kwangu we mi blessing, so me bless my life with love. No leave okay baby face, nitaringa na we all time. Najua tamani yako moyo ni kala yumi vida, vida nitaweka tabasamu usoni. Na hapa kutumiza, umiza. Ila pia mimi binadamu, I'm not perfect, yeah. Siya kusudi ila kikosea, unisamehe. Cause that's what we call love. Mapenzi kufumiliana, mikwako uwa wewota. Wanya uchenda za finya lala. Cause I want you, want you. Binda pata tabu without you. Kala wana Mario, yes I do. Tagmagamu kuchu, if I have to. Mama got you, you know I do. Tatula kujina, I want to. Ukwetu tabu, ni tabu. Kukwacha yangu mila, ni tabu. Napola na wewe, walai napola na wewe. Uwangu milele, walai napola na wewe. Napola na wewe, baby love. Uwangu milele, mami love.
Pull up na wewe, back then nili pull up na wewe. Sikutaka uende, wala sikutaka uende. Nili pull up na wewe, everywhere nili pull up na wewe. Sasa niko mwenyewe, everywhere una pull up na mwingine. Take me back to the days I was still loving you. Nili kupenda, nikasarenda mikono juu. For you, ningeenda mimi hell and back. Nikachoka kukuita home come back. Forever and ever. Nilidhani ya ungenipenda. Kanitenda tena na tena. Nikipona warudi kunitonesha. How many times nilipata mtu juu. How many times nilikusamea tu. See ya. Mini my loving. I don't believe in love. Endo. Sababu minaogopa kufall in love. See ya. Me need my penzi, I don't believe in love. When the sababu me now go back to fall in love. Nili pull up na wewe, everywhere nili pull up na wewe. Sasa niko mwenyewe, everywhere una pull up na mwenyewe.
Napola na wewe, walai napola na wewe. Uwangu milele, walai napola na wewe. Napola na wewe, baby love. Wangu milele, mami love.